Studio 80 Alhaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Sidou Dawto bogi jene fanu halla Mamadou Samassou jomnyali sekrabe hedibe. Cogum jam yite beedi ke dido wattuji di le sahale wuddundo himbe hewbe metama e ko litre goto yaya dum bien dum temede joy le raison ajoga leedindi. Fay boota men cuudi kewdi chaminte bama ko do yalla hadde bonandaji jam gulirde leedini humunide jogala ngalluje humputi dum. Noku urgence hôpital du Mali ben maskura nangi dun no ben hanken ben dum nyifama no yawri ardibe lutal to wiide ben fenni ko holta wiide men yiti nangi noku be dor famle zone men di ngon semakor jamen hande kiki altinaire 17 mars 2025 bisimila sakra holta wiide gilla yontere jabbinande ben ciogu essence be dikki to sahal e wuddundu ben ko to gawutun holta ni to korotun holta litre goto yo temede joyka non won ko buti hen le no ku jogaji gaw altinaire hande yu tiagal anyaji dibami halnana en fewde kado tidalla sita sidibe won ko hebe nakede first on kon ko Ousmane Nyalbouri
fanden hontinde tedrawdo de jamaa on bale société civile gawo holliti kany wada imadraji tonga neddo fu ciotre essence e ciogu tido dum holliti kanko Bokar Diallo hayeje goto won dole wale société civile gawo o holliti wiccagan o anya bama ciotob essence ko heewi batti seria mudun
ciogguji de gana gotun mi yi nokku yogo temme didi hemere bambara nokku yogo du wondo temme didi e chapande tati wondo jimi jaati temme tati ka mi do waawide dabere ni société civile bamende hedama sabi jooni yottata ko temme tati kenyen an wonno fa temen nay na du temet tati ka handen heyi fu temet didi e debbe na temet tati mi yey nokku station do sotete temedere e mallehemre sappo mi wa wiide hala mabbe hedama
bete altnere handen le genni koro le raison badjangara fa handen essence ana ciotte e ciogutide onnuku festa amir en ku jodi le ni genni fi dabiri jalla o titala himne jogala modou traweri kayne do jaado le walle conseil communal koro
la jeunesse de koro en
jeunesse koro do gollidal amir en fa yottade kafu e société civile bami dabere yalla ko lam o widun ana teddine neddo fu ciotude essence ko buri temedere e chapantati na temedere e chapande nay hollide lam o yalla sari ana dogine do mon
ciotobe essence le genni koro fartade gawo holitibi ngabugol ciogu essence ana bilido kulleje kewdi honen misali laf hebde essence kay laf dejerne
sakron to dakla yodu karo banga be Facebook karon X gulle reni honi de ben kabaru jogala ngallu jeholti wiide hon ciudi di ben fusata ciudi mahade do datti di ben jam regorto der no jawdu di jobente kala ngondo e kinibe kabaru mudum be yalam be dor fam ketan ko ziyarata magga hebne du fasango alcc citasibe
gollirgal kumani do leedi amendi yimbe no han jodorade holiti wiido odo imadara waran wadde do en dungu garo nokkule nogay didi to ndiyam jabborto wodani yimbe ngombe tum fayoto galleji chuppadi faba muya waran wadde fewde mu en mahamadu wolegam kany woni lamido galdo gollirgal leedi amendi o gondini odo kabarudu
fokom famata winni kuje jogaji e galleedin won ko hani helede so dum wadama datin udditen fallaba dabri fu fiyama leedi golleji ko minuji temner e minuji sapportati gongo han peccede hakkunde jemra galluji taton galleji fudi inne mudum winna ko han yuppude den nokkuje waran egga ko yaata milliardji didi e minuji temede jene musaka mudu han horda du wanan peccia hakkunde jemra galleji
la parcelle
hakkilaji yimbel jodibe danyer mayo bankoni ni commune go obo fanyo toda woyo yankole commune nayoba bamako do kanyun kana fecci
abe wiyaw ngo ko arade
la nokku amo jaati ane dane mayo ngo suni wi fam yoppa nokkuje amenen sun wanan lam hokkam balle ko tofon mi galle dan nukkuto heede ciofongo to haane helede be hela dun be yoppina kan keddan galle de sa wala futu wam yede handen soni dun wadi ramal sariyaaji be holli am nukkuje to haan jeewde mi nyibi mi yoppan on nukku mi witta
roddo be dama e amitare
fade dido golleji fuddude wajuji waran wadade fewde yimbelbe dun wodanin kana ko be lidi amendi holiti wiide yida odo gol laato huuno ko juhota be do yimbe
yande aljumar ne sapo ina imbern leru mars ndu men nagu jeune diplome en gubal mudun sapo ina pal apese hunike ya so premier ministre himbar tem namme unyaj ne tem do joyonde mabbe men unyiro tem joyon e chapo se sapo chapo en jo rob yalan be do fam ketu asra jara hebe du fastango Ousmane Nyalbouri mun nata senebo
veuillez lever la main droite dites je m'engage
dende hunare wonno gubal sappo e naybal programme kejanaado e kindinde golle gubal apage pami adi ko watta le o wakati mamadou dumbiya kalo do inde be ekitatobe golle holti wi de nde jande ana wodi ni nafa sanne gal gubal
stage goddo stage lebbi sappo e didi walla min hebude law golle le leydi mali kanye leede ayes e leede godde li aduna rondo e inde bandirabe am fu mi bama adi wiide mi ngada bawde men wonde stage o no
hanti de yamber ana hollita aniya lamu kobe leydi men endi daranaade tiida la goduda bangal hebugo le sukabe golle e leydi mali woni ko holti wiide madame ummu salsek ministre kuminido golle e jangingul jande golle holti wiide sukabe cuubabe be garam peccire no hollitiri enni
la repartition géographique
sukabe bamako ana wara yimbe ujunere e temedoro e cheppande jeegoyo e jetto ko wonani segu yo yimbe temedoro e nogayo e tati sappo e jetto subama tawdini sukabe andon wiide gollirde an ana do ettinde on e hunchande hore himmeji
mon
be sukaɓe cuɓama ley ko ɓuuri ujunaji sappo e joyo dartunoɓe yurɓe li région ngaji Mali ɗi fo hoorejo gouvernement o Abdoulaye Maiga huyaniɓe ekkitotoɓe golle ɓeyde kuyan e kurasi ley o wattuma ekkitoto golle
keña duru susungaji ɗi hultan wiide yitte nangi urgence l'hôpital di Mali tawene kamɓe ardiɓe hulti wiide yewte mas courant waɗino ɗum ne dawraman o yawiri maram dumbiya sanata sanda woni hoorejo l'hôpital wonko hanni mbiyat haw berte keɗna fastan hosi tasidi ɓe
hier après la rupture du jeûne
keñe ceggane korgat taƴa le doctorat hôpital de Mali nokku goɗɗo ɓamino yiite seeɗam ceggan bonalaji courant le on watti ɓe famille jama ko tawatamo le on watti ɓeɗon immadiraji no yawiri heɓin ɗum jogala hiite ge heɓe sembe jama fo ko tawa le doctororene immiguen fawi nawaɓe tawaɓe nokkunodirteɗo urgence yaltinɓe sella yallaɓe heɓa popagol no wodiri ceggane cirki nangge nokku o hiite fo nangega hono jamale melnino courant tan ko bonni nokku goɗɗo ceggal muɗum tiɗalla fo waɗay sa bonala fo waɗay ga
atinira hannde mbiyan waɗama batu juujure fema fout bamako ɗo ndeno ɗum waɗi he yesso men heƴaɓe liguison ngaji ɗi kañe kala ko ƴukabar bolon le Mali ndenoɓe memi haala siraji fédération o he ɓen ɗiɗo ɓe kañdu wakkandi kalisi hitande 2025 ndenno kulintereji kewɗi haala muɗum mem kanko jokko hoorejo holti wiide noto sababu fema fout golla li laaɓal min hino ɗum jogola pewgal kabaru jawdi muɗum keɗɗi
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
bangal virus meɗe hannde hultan wiide men kamme goto ana ɓen ɓami noon hoore tere ndenno ressource ngaari hultan wiide tama wonamo mali ono yan ɓeɗo famo keɗɗana ko jiyatata maga heɓene dow fas tango alsisi
oɗo vidéo jiltinaɗo ɗo bemal andal ngal ɓe noddirta tiktok nayyi lewru mars ɓettindu ƴaɓɓata ko seconde ngaji capantati ana holitale hem wagon mo camion goto wondi aduɗe moto ngaji kañe moblaji ana ɓettono bangge makko ɗon du inde mali windino dow hem yimɓele hewɓe woni jiltinɓe vidéo oɗo facebook tiktok kanye x noddirtenoɗo arande twitter haya parte oɗo wagon terrain jeyaka le leydi amen di fey mohammed old mamouni jottinowo kabaruji suudu ministre kumaniɗo jami garmi le leydi amen di holiti wiide terrain jeyeteɗo oɗo vidéo wona le leydi amen di ɓama lugagoji ɗimi gaɗiɗo google lens latke sababu e juuɗe amen andude wiide oɗo vidéo ka daily news tanzania yiltini ɗum do site internet mabɓe o ana windi ino camion goto ana wondi fuɗɗe ɗo wagon terrain iwde port dar es salaam ɗiɗo lugagoji goti holliti reportage goto jiltinaɗo do youtube e do chaine moɓe noddirta double v news kanakoɓe leydi tanzani ana jaɓɓitoyo oɗo wagon reportage o e shuahili wonno haala kalteka leydi tanzani nde timmoɗe haala kam mi pammina on tan wiide vidéo mo hollitale muɗum terrain leydi mali o pene ɓaleje cri nde leydi tanzani o ɓama
bangal zoom sira mbiyan mema haala rewɓe mbiyan ɓe wattu mbayrare ne waɗa soyfa sanne duko mum ene heewi sane wattu landinal mbayrare hene ɓeɗo fam kadi ko lalla jara tour heɓa ndeɗo fayisago sita siriɓe
le wattu korgaro joni immagol kanko debbo noddata ɗo ma defude bayrari wattamma jan fe goto watti fo so immiguen wonda makko fo matan wi o debbo immiguen o immoton guiddi 3 heures jamman o fuɗɗo defon bayrari makko a nanan dade undugal le galle makko ɗen magan kaki defirtede fottade boɓe nannal muɗum fo a nanan ɗum o oy ko ana wawi immude jati fo mayɗo caggal muɗum kasin a nana ɓi ko ana wulla li o oy ko goto kasin ɗum hunde tan ko sugil sanne jamma ƴaɓɓi ɗon gonda makko noddeteɗo bulo kañke wawi deƴƴi feewi faw limitti muɗum ma huɗum wonɗa wadde ande tew ñiwa defata na huɗum defata giddi nana ana wunde oykude hunde fo biltata kon fe mene ɓe wala horoɓeɓe min longi ɗana saabe oy ko a wawa wadde seeɗan kanko debbo o harbita oy bulo yaafomo o kanko jaati o anda yalla ona wunde turde jamare saabe o oy ko o holliti ɗum o wi ɗum caggal hande o watta haqqille hoori ko turde jamare watte fo so immi ko ona defa watto haqqille tan antun neɗɗo to bawɗe muɗum haaɗi ɗon bawɗe keddanɗo futto watte haqqille hoori meɗen
ɗo katte kabaruji hannde sakra hottunde wawi hawtude lumiri o banggal numéro am 116 88 56 56 banggal punafonigo 37 321 mere mere noon ka famɗi fof ɓuuɗɗi noga tawi le téléphone joomi ɗo sede yettere men magasin yettere magasin yo kabaru gouvernement san yowi ɗum ɗo bonandaji mbiɗa gaɗaɗi le nokkuji dama jogaji laati sawa mayde yimɓe leydi kamɓe addeɓe leydi ɓawi ɗum sériaji banggal muɗum hiɗan ɓeydoro famu keɗɗo ko antalla intal agbilal heewne dow fayi sangomin e Ousmane Niali Bouly yo en kirie jaam
dabareji ɓamam caggal ko damaji ɗiɗi ɗi gollirataano dow saria caami ley cercleŋaji keñiba e kanga ba ko laati sababu yonkiji ko yahata capanɗe jeegom ɓeɓe yonkiji muɓɓen keddi hen ko ɓuuri hewde muɓɓen fuu yo rewɓe e sukaɓe e wi ministre kumaniɗo ndenako ɓiɓɓe leydi ndi général de division Daoud Ali Mohammedine ɗi dabareji kuɓamira yalla jammare nde ana heɓa ndenago
ittugol e jatte salki lummugol service ji laamu ɓiɗiɓe e kabaru haybugol ɗiɗo bonandaji ɗi ƴewtogol talki yogaji saria yalla timide fa laaɓa kabaru golleji ɗo hawalu wadde neamuya ɗewtogol kaake gollirɗi nokkuji damaji ɗi caggal muɗum wattude ɗi e wi laamu o heƴaɓe laamu gonɓe tumɓe darna tafon tottugol hoɓɓe talki yamirore nawtorogol nokkuji damaji ɗi
ɗi dabareji ɗo gouvernement o ɓami weeli sanne yimɓe keña ba ɗum woni ko holtiwide kanko Madi Kanuté amire gendi talato le cercle o amire o ana darta e kanankoɓe darano yalla nde dabere ana taɓe
o wawi gollude ɗiɗo dabareji ɗi moƴƴanam min sanne saabu min keddiraki feewi nokkuji ɗi demal wawi waɗade muɗum guese ɗe fof tampi so ni ɓe mbawama gollede kay laamu koɓe ne hani fawade rewɓe golleji keɓe golle jardinier e moƴƴingol sabunde eyso nande muɗum
ɗi dabareji gaɗani guike rewɓe cercle keña ba fuu ɓuuri ɓe o masiba hewti woni ko holti wiide Dianaba Danso ko hoorejo walde kafo keña ba
ɗum fuɗɗama matede jatti saabu mi kulliti chinois e jeeɓe nokkuji jogaji maɓe jalti mami uddi nokku o ndena so ni ɓe jiiɗi jugtitade golle o ɗum waɗa e ley saria dabareji ɗi laamu o ɓami ɗi feewi sanne ɗum hoɗan bonanda hawalu leydi keñi ɗum leɗɗe e kunande mum en
kano e wi docteur Sekou Keita hoorejo baale sukaɓe jokkolɓe ley mande wona ɓamgol dabareji tan imma daraji kani waɗede yalla jamare gonde ley cercle kanga ba e keña ba fa yottade wassulu ana keɓa ndenagu
so gonga haale gila ko ɗiɗo dabareji ɓama fa hunde weltaki fa ɗum gonɗen ɗo golleji ɗi ne jukkiti e ley nokkuji ɗi fay keñen misalu e ley nokku avoladro keña ba jamare nde yalti fa ɓuuti hadde joƴingol gollirde wonde keñen ɗum noon ko noon to commune narina nokku selo kurani golleji ɗi ne jukkiti ɗum to balamba kama e samaya gollirde gonɗe tun ɗe ɓe mbaka fay seeɗa ko jukkiti e madaraji maɓɓe fay gollanoɓe wattu seeɗa ley ñalawma jonka e gaɗi ñalawma kurɗo golle saabi joni golleji mabɓe ɗi yo jamma e ñalawma
e wi janguinowo tewtowo ittugol kange no walda e saria toraji muɗum ana mawni sanne dow himɓe e ha walu leyɗe nokkuje omo darte kanankoɓe piya dabareji mbawɗi wadde fa ndenago heeɓe le manderi ndi
futteji muɗum ɗo hitande ma duuɓi ɗiɗi yimɓe len keɓata feewi nokkuɗo demal wawata waɗede muɗum sukaɓe ndimaɓe to keñiba toon ko heewi mabɓe gardan e caɗele ɓe mbara temme tato to nokku kanga ba yuka sara hecci keñen tan e ley nokkuji ɗi chinoisɓe assi ele ko ƴaɓɓi to samaya toon won mayɓe toon min darta fa hande laamu o yettoade no haniri anniya omaɗo o e hadde imadaraji gollirɗe ɗe iwde keñiba yettade boflaɓe fangude kita fa yettade selingue foof no hani ƴewtede wakkati joni o
holtinde wiide inde ande wonɓe e on nokku kolti wiide tabugol ɗi dabareji ana tiiɗi sanne saabe kabaruji kewɗi hono nokku o wori bangge ittugol kange fa yettade yurku yurkuji goduɗe leyɗe nokkule